Kani kosha, fundi akia mungu anajua aja na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a grove. Natotoka ni kosha, fundi akia mungu anajua aja na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makilo kilo.
Fanya ka unapiga deki. Make give me some cake. God bless your mama. Ayana.
God bless your father, Ayana.
Revenge Ace.
Wakajana madrama, cinema zetu ni telenovela, eh. Wakasunda mizinga.
Chita, chita.
Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani.
Sambusa, kichugu ni mzigo na toroli. Adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendora ya dunia, sikia, my dear, usije nikimbia, tulia milele na wewe.
Les
hommes,
chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi.
Ne t'inquiète pas, mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal, l'ennemi, sont au commis inséparable.
Depuis que tu es à moi, Kaja.
Sasa utamama hapa ndo naleta mama.
Mama wili, ina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikisi tuka nandi naye ali. Basi tufanye vurugu baba.
Usiwe na shaka, kama nkunga tata ngata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine, kata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Shida,
nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Cause I'm sexy, funky, baby, easy, keep coming. Ya kambina ndo kabati filio stamina stamina
wase
acha ni wate utamu kizidi ni pesi gino nizidisha mauno ni ikate mpaka kisi gino niongeze na mikono ocha ladha ya kibara kuku kenye utapenda bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenza utapenda
bara mwile. Pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama kisu bageti.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Baby,
nikune,
this one for true love.
Nikune, nikune, nikune.
Sina la kuofa zine mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa,
wala usijali, nimekubali ulivyo, wako nimeloa, nidhani nitaelewa nikajisomea.
This one for the true lovers.
It's a girl particular representing for DJ Laz. You're missing the DJ Laz. Big up yourself.
I need a more.
Baby. Nini kuonga tsai dunia. I need a more. Ina no sije jeliona. Sina la kuofa zine mapenzi ya that you.
Hali yako na yelewa. Wala usija, nimekubali livyo, wako nimeloa, nidhani nitaelewa nikajisomea.
Masheri, hata nafasi na sana yo, baby, my honey, hata balobi natika yo, jame.
Masheri, hata nafasi na sana yo, baby, my honey, hata balobi natika yo,
jame.
Speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Baby, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Ski. Accelerator, speedometer. Telereka, speedometer. Telereka, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli.
Don't go, I'm kujain. Nyote zoma number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya nina baki, I'm zubain.
Ase tonight, we are dunda.
Dundain.
Ase magial, we are dunda.
Dundain.
Ase tonight.
Tonight, we are dundain.
Today.
Dundain. Don't go, I'm putain. Nyote zoma number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya nina baki, I'm zubain.
Ase tonight, we are dunda.
Shinda.
Ase magial, we are dunda.
Dundain.
Ase tonight.
Tonight, we are dundain.
Today.
Dundain.
Ase tonight, we are dunda.
Dundain.
Ase magial, we are dunda.
Dundain.
Ase tonight.
Tonight, we are dundain.
Oh yeah.
Dundain.
Nadanya abu na yuka.
Dundain.
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riley. Tena it's offensive, always you couldn't buy me. Nina jeni yao, mani mana ni timing. Niko into you, nani yetu kama timing.
Alaka laka tu. Alaka laka tu tu tu.
Ukini gusa gusa mihaya watu utoko mihogo bichi koko nideke se kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, now nifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, now nifanye utakavyo. Baby give me some more.
Shed it, shed it. Your papa Kyla, Kyla. What it is, man. Skiza. Yo elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata ka Victor Vini West. Sina nyendo za pupa kuhaso nsha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku wena nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki ze rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fada kwa mamito kisimamia show. Homeboy, umiza nini ujaja kumek dough? Of course, shedded it, shedded zed ya kumek show. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Seke ptisa mia tisa kisina tisa makolo wabaki wautu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na sitisha kwane.
Manani ya tufanani nao. Ambali zetu wanazotu vijuwi zao. Story zetu wanambu wako dada zao. Na wawo wanasoma kwenye mitandao.
Nanukia kakolo, nivute kamando. Mini yule king of law, call me commando.
Kazi ni kuimba tuna kumeku.
Jana nandikalia kuna ahibu. Anaogopa sana sipate ahibu. Naomba hii mfikie ata chibu na wote. Wajue kuna jitu. Kuna watu wenye roho mbaya. Awapendi yona ukipenya.
Batunabusha kila doku, hata wani nyongeko. Mimi ndo the king of law and they know.
Kwenye mitandao nipo tukila sehem. Vijijini na matauni kila sehem. Radio TV niko pia kwenye system.
analinyenyekea chumbani kwenye shuka linanitetea mzungu kawehuka limemkolea laki makonde laki chaga laki chaga wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga wangala wima wima inatokea Kongo sinori legwa jima alimwagia kondo uno inawaokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ili mtoa hechi baba yani
uno everybody say uno akuma uno
it's Chris with the trumpet guy
Badia, 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 badia
Bonde boy
Say a badia, badia Badia, badia
Alaka superstar Mama choka umemeza kungu And a dimples when you smile Inama nipachike rungu Ila ficha mbali kitumbua Wasijeweka michanga Tena wakaanza kukusumbua Kesho kawadanga If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice Napenda nikune kila siku Asubuhi jana paka night If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice Napenda nikune kila siku Show me what you got Show me what you got
Batia, batia Badia, badia,
show me what you got.
Say a badia, 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 badia,
show me what you got.
Yeah. Only chinchilla make you feel like this. Even before you leave, I know the things I miss. Speak body language and you read my mind. Before we kiss, you say read my lips. She say I look better in real life. Said she never felt nothing real like this. What took you so long to realize? I'm the one, mommy, warned you about. I. Who got too fine? I only three fine. You and your cheap wine. You must be new. I am good for you.
Good for you.
Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your hand? I.
Who got too fine? Only three fine. You and your cheap wine. You must be new. I'm good for you. Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your hands? I.
If you never see me, never see me.
Chinchilla.
I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku Asubuhi jana paka na Nikunaga siku mbaka siku Asutu kudu kudu nice Napenda nikone kila siku Show me what you got
Mwana mkuna jili memukuta
Shida Shida
Kuchezea na nywele
Mwanza kama penzi menizidia Kinya chelcha kufata ninginia Kwa ya kama penzi na kunyo bia Minilewe
Aleluya Kutasema aleluya Aleluya Kutasema aleluya
Ni fundi mwenye slow motion Matende yangu slow but kwenye motion Mini fundi mwenye slow motion Matendo yangu slow but mwenye motion
Mama mi take Mi take nye mi take Una security Maka mapepo zangu zina vaporeti Hapo juu baby vaporeti Mweza kuchini nufanye kama groli shika
Ewa na mkuna jilime mkuta pele Michezo Selina kucheze ya na nywele
Show me how you feeling this night
Mama say your love, say now winnie winnie wanna wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love no get shape, no matter the case, in my music keep me bass, my sweet sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
every night. Every day, you need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah, by the time.
You make me say what a bomb. Who's coming to dinner, Carolina? Majority of them, they my mine. You know I wanna make you mine. Genda ku calendar, this a reminder. Tell me your name, you are gonna find out. Pass me the word, give you wanna sign out. Girl, I wind up the panty liner. Me love where you are wine low. Me love where you are going down low. Me love where you are wine low. Me love where you are going down low.
Yeah. Jesus.
I took a selfie. We all know you know yourself. Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Your power that I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories and see me stack in my conversation. Stop it. We can't even attack on your gate. Come on, your appointment. You know that I won't be late. No, this story not you are well, not late. So, got time when you can really sort it to participate. Take a selfie.
Leoni may come, could get down. Leoni may come, could get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tukotizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, now my lover. Do a selfie. Number one lover. Take a selfie. Baby, now my lover. Do a selfie.
Maisha ni moja, wacha nibambishwe, nasema uko sawa, wacha nihakikishe. Young Wanda free, kijana na PD, usijinini.
Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah, huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipom kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wendo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usi usukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma. Damu. Oh yeah. Godo, 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 godo. Ona na na na. Usi nicheze godo.
Aluta. Pache best na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na ma name oki come now now tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza aluta.
Ati from zero come ni aluta. Aturiye mza ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashua pepa na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pike munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyosu wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kipendi. Bashi kufine chui ifike weekendi. Awa super wote na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Ngeus ako jabana na dice juu French kiss.
Pache best na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na ma name oki come now now tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jam na ma fans wako pezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta.
Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fiti, nimejisemejisemejise.
Wabebe, skilo, wabebe, waskie.
wa bebe wasikie. Wa bebe, siuji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto wanai. Uko maji high nine, takukata wanai. Mwabeba wanai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuba na rai. Wabebe, stilo, wabebe wasikia. Wabebe, stilo, wabebe wasikia.
It's a girl pretty kitty representing from DJ Laz. You're messing with DJ Laz, big up yourself though. Ni vile we ukuwa menibamba.
Femi wa mpia kongu we ni mso. Kwanza gulo lituosha kuile vasi alikiso
Na kupenda manze we ukuwa mambo.
Asante.
Legend, kongu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wa mkwa nime kutamani.
Okuwa mkwa umeanza kunichocha. Ni show, ni wapi uliniona.
Femi wa mkwa unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuwa mkwa na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile na penda chambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile na penda chambla.
Shida.
Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunigula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Minataka kukulamba mbako shindo kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Aina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nita kupenda kabile na penda jambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana. Utawezana.
Sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
Pelican a ring, pelican a ring. Kiki wakamun, pelican a ring. Siki nyanyun, pelican a ring. Mangoku wakifika basi, pelican a ring.
Ni korien na bifuata ni uwa. Zimeshika na bifuata ni uwa.
Alafu mbona zuna kachuchana badu jashiba. Aya basi funguka kama kasi na news kumanga masasi madaki kana. Kame chapa nda chapanga makali fasi. Hizi dhambi na ziosha ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kupea nanga mami mbae. Tunakutaka nga tunadai ukidai tunabanda na. Moja kwanza niponyeshe bana banana. Ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanda na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Bana, bana.
Alejandro, onyi wa mabimbo. Zimenshika kama zero. Kila 420 natinga kilo. Nikiwa ombido napenda nginyo. With sport yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limu. Chagua moja, leo ngezwe fimbo. Nasiwe kitinti ya kufungwe dino.
Banana, ninaeo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Dej low, na uko nye money for beba. Tadani city ya matatu, oh. Piga high heels, na crop top bay. Wacha nku perform, mana home kuna rain. Hey baby mama, I'm on my way. Manicure, pedicure, bills I pay, yeah. So city, na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi, nuza nyumba neke shima ba.
So city, na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi, nuza nyumba yonke
shima ba. Shima nipe namba, niki kusomu kisha tungani. Niki kutani pati rungani. Kisha umuche keja badai.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya niku take take. Kweli mola kakubumba. Unateketea vile kulit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najisye na volikidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sayi ni tibi titi bite.
Mtoto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko. Sita muona kama ye, ye, ye.
Wakati wa ya ya.
Yani kiboko. Sita muona kama ye, ye, ye.
Wakati wa ya ya.
Yani kiboko. Sita muona kama ye.
Wakati wa ya ya.
Kote kote, jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote, chafuwa sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote, jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote, chafuwa sin tukifika kote kote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana land town. Kutoka downtown.
Wati yaji round this big one dole. Kia lisi ziteka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafuwa sin tukifika kote kote. Kote kote.
It's your girl Pretty Kitty representing for DJ Laz. You're missing the DJ Laz, big up yourself though.
Anatigisha sitingi shiki. Nimengangania siti. Isi azifi chiki. Nipenda roo na kula tanyama mbichi. Mapenzi na shikaga gangari. Mapenzi na nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Kisha habari, nimesha sima gari. Kono shika mabangu wa mengia mitini. Nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Sauti ya kiongea na mwetu wa kutembea. Suweze takueleze. Nimeona mengi kwa kituna utofauti. Sauti ya kiongea na mwetu wa kutembea. Suweze takueleze. Nimeona mengi, ona mengi, ona mengi.
What have you do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a bottle of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can do for my baby, my shawty, oh, they care. My baby, say you there for me. As I there for you.
Love is a hyper, hyper, hyper. You make my day shine bright. I love you more, more. I'm like the queen in the jungle, not the tiger. So come with me and take it to the next level. If you're ready, so give me your chat table. Let me protect ya. And your girl go TV like the rainbow. I know you do keep on keeping on. You can rock my world. You know I do keep on keeping on. Cause my love is true. Don't need no one cause I want you. And I want you to know you're my only. You're my joy and more. My only. My joy and more. You're my only. You're my joy and more. My only. My joy and more. You're my fighter, fighter, fighter.
Kutunuku mia mia. wakitomi ni kande, kwa moto baridi zigande, kama ruba ni gande, tuwe wote. Come baby, come baby, sumari kwa nyundo ni donge, oh Monday to Sunday, I love you.
Yako, na maji tunakata jiyako Makuki na makeki ni zako Weka mtu na karo pitanga ukikata Kata, kata, zeru kata Kata, usiyoko, leo tunapati Watu ukoti Kata, 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 zeru kata
Kiridi mivi,
hai Leo tunapati, watu ukoti
Weka kademu kako fiti kukula Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika Weka Queen B Machine, sema Queen B Machine
me burn up.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. La 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 la. You come to make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Yes, if you walk on my best, now my do. One up, I got one pack, I wanna need her. Answer. When I'm boy, I just think it last. One up, I got one pack, I wanna need her. Answer. Yes, if you walk on my best, now my do. One up, I got one pack, I wanna need her. Answer. When the boy, I just think it last. One up, I got one pack, I wanna need her.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinonon. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuon. Aje.
Aina ma.
Mama.
Baby shot her, Ainama.
Hey hey hey, Tonya show me for funds,
Ainama.
Go down, baby,
Ainoka.
Give it to them, baby,
Ainama.
Hey hey, Ruxa kutunza. So sura so shepu, mini kimona taba. Give us sinura so petu, amani mutagi naga. Baby gaya bali kila, mwendo kama katapila.
She's a bad guy. Siyo forena, dereva siyo lena. Inashika antena, oh yeah. Nisha na saulimbo, limbo. Si banduki nga, minayengo madro, oh yeah. Nakesha lindo, lindo. Macho kwenyesha, kuchaka chumwana, oh yeah. Kani nogea, munga munga. Koleza na kuni moto chochea. Napunga kipopo kopa kabana. Na umeni leva kama banana. Kikusa kitofe mambo hanana. Ulipo pita wema yewe umeshona. Kikuto bariko barikoko. Kiba ukata kanga moko. Chikigiri kiki moko. Chora eh. Nishe na sauli mbo limbo. Si bandu kingo. Minayengo madro. Oh yeah. Na kesha lindo lindo. Macho kwenyesha. Kuchaka chuwana. Oh yeah. Kani nogea. Koleza na kuni moto chochea. Kipiga kiki inatembea. China China Zaki Korea. Keep it a kiki.
It's a great opportunity to represent the DJ Las. You're missing the DJ Las. Big up yourself, though.